jande lasoy didi der dewtere mata del kalion gesemane enangol isa assalamu alaikum higirabe kettinibe miden channa on der inde lamdo jomirawo jonjam miden beltina ko men bawi wartude hande ga yottinde siriyaji men do habar burnan kesam en jottake der suraji tati cakitidi der dewtere mata do mata no halana en no burnan isa yidi hantira isa siriyake hore mun e o siriyake ahibe makko ga wakkati o der siriya men cakitido en nani no isa e ahibe mun nyamiri hirade julde dindinol israilan koobe isa halani ahibe mun ko goto der mabbe jambotomo der ko boyata isa no andi kono mayan e omo andi gandume o handi mayude yiya makko rufete hanu tabbitinol amana keso chaka lamdo e bibbe adama kanko e hore makko latoto jawdiri julde dindinol israilan koobe yiya makko no rufete ga yafo hakkeji isa no andi hunde fu ko waroita deri wakati sedda hunde fu juwatamo e du wadan deri muide makko acce kettinoden
isa wi'i ahibe sappo e dido ben der jemma o on fu on boppan kan gam no windi mi fiyan durowo on sewre balinden fu sankito sei o wi'ibe kaden denimi ummitake mi artan on galili den pierre itti hunduko wi'imo bande ni be fu be pergake be boppima minkai abadami wopatama isa jabimo wi'i gonga kalanan mami der jemma o fadde don tori jogginde a wi'an a andakam kile tati sei pierre wi'imo bande amayan non mi maidan hemada abadami wi atami andama non ahibe beto du bi'i
isa no andi ko ahibe mu fu no boppandu hana yahuda tan jambotodo mo on ama ahibe makko fu doggan ba pierre ama isa no andi du ko dullatata ko timmode den o wi ibe denimi ummitake mi artan on galili isa no andi kono ummitoto he maide o siriyake fottude ahibe makko deri galili ba deri wakkati sedda on be doggan e bi ambe jeydaka he makko amma gada isa jalake maide be keban jango lobbo en janga
isa he ahibe ben ummi njehi nokkure wi'etende gesemane ton o wi'ibe jode do fami du owo mi warta o yadi pierre he bibbe jebede dido ben yakuba he yahaya bernde makko fuddi no metta billare natanimo sanne sei o wi'ibe bononda bernde am duudi sanne faano tefa warude kam kede do domon kam to mure danade o woddi be sedda o turni yeso makko faa he leydi o mo du'o o mo wi'a baba ndeni tawi idum wado wo inam nyederde torraka to dum laato muuyo am amma dum laato muuyo ma an
Isa yehi der kogol bi'etengol gesemane gandu ade. O halani ahibe makko ko berne makko fuddi no metta. Billare natanimo sanne. Isa huli bernde mum metti o billake. O mo andi ko ahibe makko cankitoto boppamo. O mo andi ko se burti sedda be nangammo. O maya maide naunde. Amma no wodi goddum fere gonko Isa andi. Kanjum huldinimo sanne. O huubi lamdo o wi'i deni tawi idu wado woddina nyederde torraka nyederde torrade woni ko isa huli sanne amadde ye woni nyederde torrade amana kiddo no hala do nyederde tikkere lamdo wanjane do lenyi duniyaru se burti sedda isa no yara nyederde tikkere lamdo he kite makko isa wala bernde mettune tan gan o mo milo do hantorde golle makko na maide makko badinde a deri gesemane isa fuddi simmitade der jahannama e hore mu isa jawdiri lamdo no handi latade sadaka gan hakke bi lando mo wala hakke no handi rondade hakkeji duniyaru. O adando makko jukkugo kite lamdo. O daroto yeso to raji jahannama. Dun wadi ko Isa hulisanne. O mo andi no jahannama nandi. Acce jange.
Gadamum o warti. O tawi ibedani. O wi i Pierre. O ngala munyal domu dekam. Ba yamde wore na. Umme. Due. To on chamu nderchi aki. Bernde no hidi. Ama bandu tampi. O so i kaden. O dui. O wi i. Baba. Deni tawi nye derde toraka wauta wot ikam. Sei ni mi yarande. To. Muite malato. O warti. O tawi ibedani kaden. Doengol mape modi sanne. O so iti kaden. O du owi nde tatapere. Hanono o du orino illa arandeni.
Isa hubi babirawo kile tati. Omo yamamo senino wodi lawol feregom. Ama wala. Denne. Isa der tokude japanude lamto e holare. Yehang e watan hunde fuko lamto yamirimo. O yaran go o nyederde de lamto hokkimo. Nyederde tikere e kite lamto. Joni wakati Isa nangete wari. Ketine.
Gadamum, o warti to mabbe o wiibe. On dani o don pouta na. Ndare, wakati on yotake. Bi neddo no watete nder juude wadobe hakke. Umme, dillen. Nda, jamboto dokam on ni no wara. Isa no chaka hala, se Yahuda goto nder ahibe sapo hedido ben, yoti no wondi he jamaare maunde. Lima mipe maupe he maupe Yahuda nkobe lilibe. Ibe njogi takubaje he chabi. Tawi Yahuda jambo todomo on tindini nope wii. Nda, mumbundo tomi on kamu wonimo, nangonmo. Nope njotori se ofaito Isa o wii. Fofo modibo, den o wundimo. Isa jabimo wii. Gido am, wadu ko wadima. Wakati mumda, be badi Isa, be chami do mako, be nangimo. Goto nder wondunobe he Isa ben sorti takubahi mum, soppi golanowo maudo li mamibe gom. O taji nouru mako. Den Isa wiimo, sornu takubahi mander hulgo mum. Gam kapidowo he takubahi fu, takubahi waratadum. Odon milo jonin, komiwawa tefu demballa to baba amna? O lilda kam jonda malekabe urbe chefe sogeji sapo he didi. To, amande nimi watidum, noiko winda ander deute untabitirta. Wakati mum, o wii jama arenden. Ko wat ingarduton takubaje he chabi, fa nangon kam hano gujo. Wakati fu, mito wonduno he moto nder julirde maone. Mito jangina, ama on nangaikam. Ama dun fu dum watam gam ko deute annabibe kali dum tabita. Wakati ahibe ben nanuno halaji di, be fu be doggi, be mbopi Isa.
Ko Isa haluno wadi, Yahuda jambakemo, e ahibe makko fu chankitake doggi boppimo. Joni Isa no woni feremu, ama ohana mo wala ballowo. Owi iko mowawi no dude malaikape burutbe chefe sogeji sapo edidi, seni omui. Fajoni hunde fu no woni derimuide ebaute Isa. Ama Isa dogai, odruwidaka du. Derikogol gesemane, Isa ehore muntoki muide lamto. Jonin, oyaran goo nyeterde de lamto hokkimo. Nyeterde kite etikere lamto. Omo yidi otabitina ko winda do mako fu humnama. Injanga yade.
Nangunobe Isa ben, njari Isa to Kayafas, maudo lima mibe. Tavi janginobe taureta, he maube Israelankobe kauri. Ama Pierre to kitibe. Otoutipe seta. Nako nder batamare bade maudo lima mibe on. Onati nder badenden. Ojodi hade domobe badenden. Gang uhi anu nusaki torto. Wodi du, lima mipe maupe haurinde dauruope no tefa feure fu, ndepe ndauri gamfelude Isa fa oware. Himpe heo bengari, seda na demo do feure. amma dum fu wadai be keba no be mbarirtamo. Ko sakiti warbe dido gom gari bi'i kanko wi uno o mo wawi libude julirde meden maunde o nyibitonde der balde tati den mawdo limamibe on ummi wi Isa dume jabotoda do ko himbe be bi'i Isa de iti
Isa wadda ma wuro Kayafas mawdo limamibe mawbe ardibe dina teddube fu kawriton kambe goni hauride dina e siyasa burde sembe der Urusalima. Be kawridi he ardibe limamibe e be tefa felore he Isa faabe keba lawol warudemo der sariyaji diko e mabbe be bawta jukkude neddo gon se hana sede be dido gon be sedago mun e yadata kali ko sakiti be kebi sede be dido kalube do hunde worenden be bi'i kanko wi uno o mo wawi libude julirde meden maune o nyibitode der balde tati gonga fu Isa hali goddun ko nandi hanonon ama o hali do bandu makko do maide e ummitaaki makko Isa no wawi faaminude ko be gala gonga ama o subake de itude en janga yaade yeso
den mawdo limamibe on wi'imo kaden mi elirima inde Alla dumido kala namin ko an a almasihu bi Alla Isa jabimo wi'i an hali kaden mido wi'a on illa jonin on gi'an bi neddo no jodi nyamo jon bawde no wara dow luldere mone majjum wari mawdo limamibe on fa o serki kolte makko o wi'i o bonni inde Alla wala fu ko ka jaadom sedade do makko kaden o narri noppi modon ko o bonni inde Alla dume mili don sey be jaabi be bi'i o mo hani warede der mabbe wobbe tuuti dow yeso Isa wobbe duulu imo der mabbe wobbe peñimo no bi'a hey almasihu deni a annabijo ha lanmin moy feñima
ko sakiti Isa hali o wala o mo tetina hore makko dow sedaji pene ama o mo famina be no laabiri ko kanko woni almasihu bi lamdo wakati o wi uno dum o hokki ardibe dina ben sababuji fuudi be kandi felu demo ga yennude lamdo faabe jukkamo jukkol maide wakati dum fu no dum wonno idu wada Pierre no jodi gada deri hoggo o mo hi'a ko be goni ibe gada Isa a hibe beto fu doggi ama Pierre ka nodo ko abada ka salata ko andude Isa kanko tan hoddi don to Isa woni ama hanono Isa haliri kanko du o wi an o anda jomirawo makko kettine ko wadi
Pierre no jodi yasin der batamare badenden sei kordo badenden gom badimo wi'i andu ada wonduno Isa galilanke o hakkunde himbe fu sei Pierre yeddi wi'i mi famay ko kalata wakati Pierre fondino har dambugal badenden sei kordo gon hi'imo wi'i wombe don ben gorko on wonduno he Isa mo Nazaratu sei Pierre yeddi kaden huni wi'i mi anda gorko o boyi sedda gada mum sei daribe don ben badi Pierre bi'imo hakika der mabbe jeyada gam demgal madangal tabintinta dum sei Pierre fuddi hunade no hunito no wi'a mi anda gorko o wakati mumda don tori jogini den Pierre mi kiti ko Isa wi unodum fadde don tori joginde a wi an a anda kam kile tati o wurti yasin o mo waya o mo woytito
Isa accama joni feremu Yahuda jambakemo higirabe makko boppimo ba Pierre woppimo Isa fenanama o yawama o fiyama o jukama jukere maide amma ko buri jasude no wara Isa jabanye derde tikkere lamdo wakati orondoto jukugo kite hakkeji duniyaru higirabe kettinibe acce dewen Isa gan o wadi dum gammen jahannama wonno no kure de kanduden jehen jododen ton fa abada enen tan der cendigu he lamdo e der rafi gokka amma der muide makko o darake der nokkumen o rondake hakkeji mede heba bawe ronude laamu makko e kauten der seyo makko acce tokkemmo gam majjum acce buuren e mayanemmo gam o wadani endum higirabe acce kantire siriya men der duayere isa jomirawo meden dewe miden jette gan a jabi yarude nyederde tikkere lamdo nokku amin men jettima gan adude do hore ma jukkugo kite hakke amin wallumen to men jeggitin to rama kala to nomen kisinan amin.